looking in your eyes, my lady, my baby. Your heart is saying it wants me. Your heart is saying you love me. I won't give back your mind. Stand beside me, mwe, mwe, wangu, diwe, kuna kaita sewe. Bodonda jiramba, ji, ji, ji. Jandino kira, my baby. Avaji woni, kana wakazama vaji goni. We are made for each other. Dakaku wana paya panda chaka. Wana wa my baby. Iwe ajite nakasaruza iwewe ndiwewe kama moyo wangu nakasaruza iwewe ndiwewe kama moyo wangu
ndiwewe kama moyo wangu ndiwewe just a kiss.
Sammy se você é Julia Mazuli.
Naga Saruza, iwe, 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 iwe,
I'm not afraid to die.